DJ Lida on the beat. On the beat.
My team, Tommy Milafa boy, and Asko 2020.
And Asko Tumba.
Reo nataka nionyeshe gai gai. Waso ni jua wajue kwamba sifai. Leo nataka nionyeshe gai gai. Waso ni jua wajue kwamba sifai. Nitajua chai, nitaji kujina fasi. Masineni wote tukutane kati. Yoyo tunabambia hata kama ataki. Na kinuna unapiga mitikase. Mwesenu mapesa yani bishida. Kwangu migudi safi barida. Na kama mitungi leo na gida. Na domana mapesa ya nipishida. Mwesenu mapesa ya nipishida. Kwangu migudi safi barida. Na domana mitungi leo na gida. Mwesenu mapesa ya nipishida. Wanakuwe katoksi. I got tie. Shega, shega. I got tie. Wauni I got toksi. Buda, buda, I got tie. Wanaku, I got talks about. I got tie. Shega, shega, I got tie. What is she? I got talks. I got tie. Buda, buda, I got tie. Ndo boda boda mwenye CV zangu. Utumbo siyaji na tembe za kirungu. Weta, leta, leta, kuka. Sadali leta mpepe nataka kufuka. Oya, niga, lava nipo hapa. Toto la magibedi lumu napotoka mimi. Oh, oh, oh. Mwezenu mapesa ya nipishida. Kwangu migudi sofi marida. Inatomana mitungire unagida. Mwezenu mapesa ya nipishida. Wanaku I got toxi. I got tie. Shega, shega. I got tie. Wauni I got toxi. I got tie. Buda, buda. I got tie. Wanaku I got toxi. I got tie. Shega, shega. I got tie. Wadishi I got toxi. I got tie. Buda, buda. I got tie. Magi, twenty baba. Kainama, kainuka, kayonyesho yo. Kwa wauni, nasema kayonyesho yo. Ami toto ya bedroom. Bedroom for everybody. I respect the manager video boy. Awe mwana kukava boy. Awe mama juno jara. Asante kitara deleva wa mpua. Awe dogo fufu mtumbadi.